Yani kitani livimba kama Rango. Nilijiona komando kumbe mgambo. Mfunga nyeti kumbe mfungwa milango. Goma ni hiti ile mekosa mipango. Sijakatawe ni queen tena malikia. Hata bibi yako alikuwa malikia. Amechoka kuna tena wako mzimia. Eti ni kupambe kima saa shuka njige lafu makalio yako on air. Don't touch me.
Maji mara moja.
I don't feel me.
Maji mara moja.
Are you feeling me?
Feeling me?
Feeling me? Why you wanna kill me?
Maji mara moja. Kumbe maji mara moja.
Anakiambea.
Maji mara moja. Kumbe maji mara moja. Maji mara moja. Kumbe maji mara moja.
Anakiambea.
Maji mara moja. Kumbe maji mara moja.
Mtoto kajibu stu kimona humu isi mdomoni analipsi jabu anaitusi.
Maji mara moja.
Ulinambia penzi letwa lezi sima. Na utanivuta kwa komama kama Dina. Wanga hao, macho yao. Wame enjoy jisi mama ulifu npige bao.
Do you remember?
Nilikuambia kula pizza, kula baga, kula unachotaji. Panda uba boda boda tumpaka bajaji.
Kumbe maji mara moja.
Nilisema sio shida mpaka dhambi ntazibeba. Kwa liyo yafanya hake nani nimeshiba. Atansio unadai unanipenda sio. Ungetembe na yule muha mkopesha vyombo. Achana na mimi kwanza usini pake shombo. Blaza Black alinambia. Weni samporege pia nikambishia.
Maji mara moja. Kumbe maji mara moja.
Anakiambea.
Maji mara moja. Kumbe maji mara moja. Maji mara moja. Kumbe maji mara moja.
Hawajui kukata.
Maji mara moja. Kumbe maji mara moja. Maji mara moja. Kumbe maji mara moja.
Anakiambea.
Maji mara moja. Kumbe maji mara moja. Maji mara moja. Kumbe maji mara moja.
Hawajui kukata.
Maji mara, maji mara, maji mara.
Are you feeling me?
Feeling me?
Maji mara, maji mara, maji mara. Maji mara, maji mara.
Yewe.
Maji mara. Kumbe maji mara moja.
Tease me.